Inhlezi yobude Wayenzuthi kwaunga fihla kalo Yafadalala bude Kukwina bude Inhlezi yobude Amalala Amalala
Ange kusaze Kusaze Nginga zomtu
Nginga zomtu
Nendela Sake Zaze Kwa
Inhlezi yobude Wayenzuthi kwaunga fihla kalo Yafadalala